Katete Music Promotions.
Ya tutu katutu 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 katu. EOV Zambia.
Nelly Vatican,
Uli wasema pata au kwa bula rizoni.
Uli nechiwa
kwa vyama wewe mwacho ina nolo pato mwongo.
Uli nechiwa
mbeti chachite mwana nichipata na churari.
Uli nechiwa
ule chule pale inebatisha mishiba no kumishiba.
Uli nechiwa
lemi wapya.
Uli nechiwa
chilemi wapya.
Bobo,
Kadete Music Promotions.
Why timbula 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 di?
In our party on the beat.
Apolo kutu, apolo kutu, ha ha.
Overload music.